Yankee Supplier. Don't come.
Keep an eye.
Oya kama no manisha twanya nyingizana uzini ukaba utuma vizuru udanga.
Basi kama unajijua uzinzi ushafanya, kama unajijua ukaba ushakaba, kama unajijua udanga unadanga. Tuzidishe dua zipunguzwe zambi tunazotenda. Basi huu mwaka tunaomba ote, huu mwaka tunaomba ote, huu mwaka tunaomba ote, huu mwaka tunaomba ote. Chiseboti humwaka, humwaka, humwaka. Wamiute, 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 marafiki fake. Wamiute, wamiute, wamiute. Mungu watujalie wachawi wanga humwaka, na wale waliodanga humwaka. Wasame watu wa mimba humwaka, atundole mikosi, atupe mikwanja huu mwaka. Domana kila siku minafosi kibishi, na angaika kusaka riziki. Tuzidishe dua Mola atubariki, na situpate kinachostahiki. Tupate doho, tupate viwanja, na situjengeza kwetu. Misina waifu, misina kibanja, ugaigai maisha yetu. Mtaani sio swala, ila tuliza pupa wenge papala. Uyawe hata mwani tukira kala, yuzi tuu bichibu ikachandala.
He Mola, tuondoshe mabala. He Mola, tuojalie miela. He Mola, tuondoshe mabala. He Mola,
tuojalie miela.
Triple nine.
Muziki mpaka kitani kwako, Junkie Supplier.com.
Junkie Supplier.